tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisare noga e nay lewru avril hitane uyna didi noga e joy sappo jiddi yamde jabbiri masilima chapan e nay e joy der maison de la presse bamoko do jottino no do kabaruji di umar waygalo kanko noddirte seydou daw woto boggi jambe to nyaloma kejjana do walli faade dewte leedi meedendi du yambinama le noga tete lewru avril du wattu jono sukabe hobe kanyen gonde e windudo livre ngay di du e tayde fu bebe joggi chadele kambe yimbe la goldiroobe juude kanya fa yottobe fina tawale leedi meedin dibe ngaram tawede ko noddirte amo ko kanya ko nandi e mudum dido anyaaji bamama kenyan leedi meedin di tagal ko botuji mo di ngadali nokko ko noddir assise nationale de la refondation wattu jono botujan gonde wadede kasen fa yotte hon dido golleji kantabere leedi meedin di botu jom o wadi bette hande do bomako do di won sembe kabaruji dum jogino do kiki da hande di bismillah modon e hedaate alal bare noga etit lewru avril woni nyaloma kejjina do balli fitobe dewtile adnara allah ndo fu fedde mo dirti ines ko de kanyu heji yodo nyaloma ile hitane 1995 le majjun fab joto yalla hono sukabe ka nayirade ko nayiri bangal walli fa dewte kanyu ko nande mudu sukabe hobe kanyu gonde walli fa dewte leedi medeni do tayde fu be biibe jogi chadele wattu jono fa kebe famtar kedde momodou sama sew ko ali sisi
fedde haybe bindobe dewte mali la hontini be do jokolbe maliki mbay woni horo jo fedde de o mimi hala no goliji mabbe di haybe
après publication
gal so joom yaltini windane mudun de o waddam dewtere mako goto bureau malien de droit d'auteur do fami binda dum so chadale imike chagal e do windane mako ne bureau de droit d'auteur kayum jeyi jaranade dum yimbel hewbe kayum en contrat ngaji watta hakune mu en yimbel bindobe sabi hakle mabbe dum be urata hebude mudum nafasan sabi livre goto jeya do fube ngo hen gedum mabbe kambe
a chaque vente
bmda yo golir haybonde hakkeji bindobe jimobe bomobe ko nande mudum o hinno dun jogola nafakaaji yala be do na mbawa nawtoraade no haniri kedanna madam jallo ayda ko ni ko do horojo de do gollirde
en safilien au bureau malien
sanati le fait de me dire ta bureau malien de droit d'auteur bindimaadi wana entendu ana hono sa halfini ko binduda ko fu gubal yimbe kambe daranaade dum minen jey haybude dum minen jeydu daranaade kalsifu ko codobe dum hani yegude yalla ando ada heba hen ko woni gedum
une remuneration
bmda ndarda kala gulliro fiibe do artiste ko nande mun en tinno e batal kuru yamrore to do jottirti hono joddo sariya jukko mudun na tonga e le sariyaji finatawaji le leedi mali
ido kabaro yi fano hebe do page facebook kanye compte x sidio tamani kambe yimbe la golliroobe juude kanya fa yottoyo gollobe fina tawa leedi meedi ndi hollitaande be ngaran tawede le ko noddete assurance volontaire un avoc ko nayri bangal sobe nyawi huuntande hore mabbe ko nayri bangal tiafaje ko nande mudu duddo tal kursi ninama kenya hakkunde ministre kumido kabaru cella leedi meedi ndi kanya kanko ministre kumido kabaru fina tawa le nokko fa kebe famtare kedden ali sisse sita sidibe
une pabo gollobe pamobe jubidi fataade be pamata jubidi ko nato sabe heba nyawde hore mabbe fisa ben jogi konkoji kewdi galleji mabbe
charge de la famille. Ido halaji kanko colonel Assaba Diallo Touré ministre kumanido cellal kan himme yurmeral nuko yimbel be golleji mu en nawri bangal fina tawa fa yetto gollobe juude mu en beenaade wattu gol dum en e amu waram hebude jawdi ni waawi jogoraade hore mu en fa yetto sukabe mu en ko be noddirta allocation familiale Mamoud Dafé ministre fina tawa le leedi amendi yetti san odo dabre keso
lani de hitane yo hitane dokkundurgo juude e hitane pabaade yimobe en nan mudun sabi nukkuje meden fe gote mudun yemberi wabaade ton son wanan kambe artiste en nanamu en
ardo gollirgal gal yimbel gollirobe juude mu em hawtide mudum le nyalawma hande o le leedi amendi don Mamadou men korotrawole kejaado yimbel ngadnaabe o do gol kayum do holiti wiide wajibi tam kina ben do yimbe chadele mu em bangal cellal kay ko nande mudum darani
ayando bem ande handen yimo goto joon inde ana tewta balleku mi wana bobde ga tan o do goto jangininbe hewbe handen hebben nafa e gollejum en don yurimini fa wala sedan be yima an han paabede tan ngenne be wana e golle hebbe darno ko e mebbe mede salmina be sanne
ministre of la mo
micintinde tan wiido ko yottoto milioji tapantati sefa kany woni ko itta yella be do yimbel an heba windede
batu njoyoɓe faaɓe ƴewto hono golleji ɗon batuji mawɗi ɓe gadno communauté assise national de la refondation ɗo hani tabirede oɗo batu njoyoɓe waɗi alkamisar hande leggal luure Bamako nde faaɓe ƴewto golleji gollaɗi kañe golleji kanɗi gollelle ko warta ko fa ƴewtewo duɗɗati hono ɗiɓe kani nangude ñalawma hande o keɗɗemo kanko noon titireɗo maître Amadou Thiawoule Diarawo yo goto gonɗo ley oɗo batu komo sifido hen to faccitago Ali Sisi
ɗo e kaaki kesiɗi fedde CNCR muƴini yallana heeɓa gollirde no woɗiri ko hawra e ɗo muɗum do batuji mawɗi pawinoɗi ɗo heeɗintingo leydi amen ndi ɗiɗo kaaki gollirɓe kesi faade amen nawtorade ɗi wajiɓe juuɗe amen min kollita ɗum horeɓe gouvernement o min kaltida e secrétaire généraux en fa yetto yimɓelle cuɓaɓe fa ardo ɗiɗo golleji ñalawma hande o immaɗe muɗum yo hollitidde ɗiɗo kaaki gollirɗi garoji settade ko hawra e ɗo muɗum ɗe batuji ɗiɗi gouvernement leydi amen ndi holliti fa
gollire
en jaran nokku noddirteɗo Ségou Kégnane ɓe kolliti wiide commune ngaji tati ɓurɗi fou gollude toon kono ayri banggal laaɓal ko kama toon jeenariji ɗum commune ardiɗo commune markala hokkama toon ko yaata million ji jeɗɗi sefanoɓe kollitiri wiide wattu joni hono commune jokkuɗo oodo ɗon commune moɓe noddirta toon commune jooɗo kañum jokki caggal muɗum commune moɓe noddirta toon kala ke kañum jokki kañum laati toon tatoɓo koni fana muɗum faɓe ƴewto yalono commune ngaji gonɗile oɗo nokku kami gollirde kono ayri banggal laaɓal ko yaata commune ngaji capanɗe nayyi e tati kañi e gonno lelgol ɗo daɗidirgol jaltimɓe oɗo kalisi ɗum woni leydi Peyiba
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wattu joni en jaran nokku noddirteɗo kuccala ɓe kolliti wiide tiiɗalaji kono ayri banggal leydi kañum e guese ɗum wondi e mater toon sanne yimɓele wonɓe toon ɓe ɗum waɗi soɓe darni toon fedde nde noddirton ko fo wattu joni o ndeɗo fedde koni fana muɗum faɓe ƴewto yallah hono ɓe kanni biltirde tiiɗalaji koni hakkunde yimɓele joyne leydi wonɓe toon ɓe kañum fa yetto joyne guese kañum ko nandi e muɗum fa keeɓen famtanno ɗiɗo golleji fo gorri toon gaare keeɓe ko Mamadou Sama Sékou sifini en dow hen
gouvernement Mali e gollidiɓe muɗum ONG Mercy Corps e Ahmed joƴini heeƴo golle lollingo saria e hotagol deƴerele Sahel JASS yalla sakkade e daranade basiji kabaru guese keɗɗenna Idrissa Fane keƴaɗo Mercy Corps o faccintini go heeƴo
ɗum ɗo toɓɓe tati yowi tekkinde bawɗe yimɓel ɓe golleji mumen nawri banggal daranade hono siɗiɗo basiji ekkintinde ɓe ɗu hono ɓe gatta yalla ewe keeɓa fewtude tagol wakkati o anniyaji ana wondi fiheede yalla yimɓele fuu ɓe ɗum woodani ana heeɓa andude hono hani jogorade
guɓɓe lollirɗe kufu keeɓi telaji kewɗi huncangol hoore golleji heeƴo JASS yargol yesso e tawede fuf keɗɗana sidi Bikay Koulibaly Amiri Dende e goto yimɓele guɓɓal kufu les communes kuccala
fuɗɗoɗe muɗum ni tiɗɗal ana wonno e dow kabaru ɓiliɗo e limtagol baasi leydi gondi hakkunde yimɓe urde to tribunal o to caggal jande gaɗanade procureur en fa yetto ardo en tribunal o yimɓel hewɓe paminaɓe ko woni golle kofo yallaɓe keeɓa tottodirde hakkille dow majjum fa ɗum heɓene jogolal
telaji ɓiliɗe nokku demal jaati farati saabi ɗum famɗa fifle kabaru gurdam yo ɗum hunde nder muɗum neɗɗo anditata ko woni e wi Oumar Alassane kuyate procureur suudu saria kuccala faccitingol sariyaji dow kabaru muɗum wonande yimɓe leɓɓe yo ɗum caɗele
hakkille amin ka so won tiɗɗal mo haala muɗum heewi sanne nde ñalawma hande o nde nokku o ni woni tiɗɗal ɓiliɗo e leydi ɓuri fo nokku to remete e hoore sariyaji kewɗi ana toon darontoɗi caɗele majji gay hakkille yimɓele golliroɓe ɗeɗo dewte hoore no famiri ɗum ni caɗele muɗum ana heewi sanne yo hunde heere
holtinde kabaru saria e deƴƴere mo jelli kumniɓe kabaru muɗum ɓe no wondi jaati yarde yesso hono ɗum yaltile konngol Seydou Sogoba maire tosoni lelam kuccala
yo hitani 2023 ko fo gonɗo ɗo o daranike caɗel kewɗe ɓiliɗe e leydi yimɓel ɓe hawrti windi bataki mumen ndeɗo dewtere woni neldade mairie fa yetto tribunal carotoɓe kañum en du jaɓani ɗum jaati ɗum laatke sababu le ñalawma hande o wartirde jaam e huntodirde galleji ɗiɗi certunoɗi feyi saabi
majjubasiji ɓiliɗi e nokkuji demal yo jaati guidali fewde gondal e kañƴi ɗoyre duminde e wi ardiɓe région o ka noon gollidal ONG Mercy Corps e Ahmed banggal jogola ɗiɗo basiji ɓiliɗi e nokkuji demal fuɗɗi nafude David Koulibaly heɓandi ɗum sjotamani gila kuccala
sikirab do ngarte haddude kikide ande do kabaruji dum en joti on sanete ade heedade heejuji amen wiide o don numero o mon o don bay neddude kala lando don ko kaaje don studio tamani fu chapande jidde jeegom chapande jenay jetti chapande joyi jeegom chapande joyi e jeegom onon be kebe itinaade journal gal be numero amen via mo o mon 37321 ka wajib senator of face bu no ga kali cfa credit e dum telephone modo fe mbudu du taccata kili en fande fe no ko nande don no do e seeda yewtere meden de an wodi wassalam yotre meden de ngaran memde wattu juno samde e sukab worbe na samde e sukab e robe micciti de wiide ko sakiti ko fu dum wondi hebude sembe sanne leedi meedini le lewru me hitan uyna didi e noga e nay nokku no dirte do sigaso ko yar cukulo de way jena e holi tawede kany en janali ngada fewde e mudon le odon nokku micciti de wiide dido kasaraji wana sukab e robe tan dum yottoto wakati dum yottoto jati worbe le wattu juno dabare hen hani fiere tawe hono mo samgul wada do mudo futtino halta yalla ido hebene jogala fa kebe famtare ngare kede ko min e mamadou sama seko min non do hen
inde jeneba mi totti odo debbo yalla pato andite torramasane bangal yanugol ele cukap mako torraji di jukki ay windemo fa hande duubi nogay ciagal ko dingada mo mi to fa don gonden do no badi ko debbo burdumo duubi samano do mako ele nyegeje
aujourd'hui
ni den dan debbo de musumi den loto o meman kam min du mi memano kulle mako mo an yanno kam sanne kam mo hiccuno
kam wala kanko jeneba o an kewi le cuudi amen di sa to wana fi nokuji goddi di do frotiji iwrata ka hono hul Juma Dramé Diallo jogido fedde lolirde impact santé sarobe na hani landinade andude e kaydun jogade hondido tielaji
ne serait-ce qu'en l'avant
sa lord su koma ilende hebi duubi tetinde a holland do nokkule mudum godde anton wala fu kanbe yide kanyun tan hani yide a wien su ko san natale gawraldu tinno tappa farde mudum nadde sab de won ko hana yide min wi yan yordi do jande jan hani wadde de ciudi ecole di jati
Mohamed Touré yo psychologue volti wi de kuteji ondido ndaji di na luggidi na duumo sunu jomu hayba ka bangal hakillo to saramu dun no yama mo wona sanne lato su neddo mogiti do de ini do fa yabiti
le on do wattu fu jomu no hulan anda yalla halana sara mudun na halta wakati jidu sara e jati de into se dembiyan jida suko o yie do yingo wongo kasen dun ne suko na hani fabirede ko nayri bangal cellal kany hakille lobbo sariya don hani wadde do hen fisu taama jomu ndartan yimbel taccinobe don sariya
jaagene wada saato jogabe jabata memde hala mudum sarabe anandbe jaati ido golleji ngadam bawde mabbe yalla haybude sukabe be hon yogabe mabbe hultiri to sigu bamako ma tuminya
anam marako manti
ni lawo hande den kanyi fitade e final tawaji meden bien sukabe meden be sobe jinna do mabbe anda fu be ngattana ko hema hakille nyalawo hande o samde sukabe an heewi sanne dum wadi min sukabe ambe wende bi lekkol fu be ngarta ciudi fati be kalde ciukule goro yon gonko e ton koy sukabe ambe mi hayba fi sukabe
wono fu jangirede ngadata yalla sakade on ido bonandaji Ousmane Jean Baptiste Jassana yo orojo école totumiya e wi mako edade jandeji kabaru cellal duul won fijoji di hada fi wadede sabi fratiji bilidi e majje
a travers
suka an gonde wottande ko yumude hakkile sanne musinga edu no wori dido tidalaji wala amen do feñegeji suka roobe kanye worbe walda lami suka edu andi nokko e be kaybe suka be gori sanne nokkule godda anton ayen cukule guru ko an nema cukule dewo ko amine ne don wala bi ekola
lami be halifa labi sareli di mali na jukka hon ido burandaji kabaru lende so yangol so goddu kinoto be dum be jukete fa naba no hultiri docteur kadiatou boare jangino lugoto to jande dodure kuru kan fuga bamako
sareya won nyango ngol ko holliti wiide so jomu golli dido golleji ana wayi ribbede ko yata dubi sappo jukkoji dido ana wayi yottede fa miliji tamdre chapande je kali sefa ko buri hewdo fuuda tan mooɓe kanyen gollata ido golleji kanyen ko nandi mum
ka sereji e dabareji fabaji tawere fuf ngado ido golleji di e kebe toraji be sabe hala mudum mematake jidata fe isariya denno hono fuf wadde yalla kulol gol na iwatu torrado o yottade ngado torra o yalla pati torrobe wasa jukede